Kwa block tuki spin spin, una mashu kwa hewa sini him him. Sia tu semi jina but ni jini. Tuli run up sasa wako kwa wind. Ujui vile ina bounce no. Walisema ni call mingi come show. Mamani vile tubaki na evidence bro. Jose alitua hii DMC show. Kante alikuwa na talk mingi. Kili step bila notice alisikia ringi. Miuche kanki kumbuka vile alipleed. Lakini ni street no love no feelings. Tena wako fast but si faster than scope. Aki run tukimona tunachange the slope. New breath to silent cooler in a hope. Una tu vile game wala usipige rope. Napenda switches napenda tools. Si lazima wajue bora una skill rules. CC plug lakini kazi ni proof. Missing jinga bro ni street na booth. Wana run wana talk wana flip. Wana chua wakiyami name. Wana play kwa mungu but nina chua roots up kama jua. Na block yangu ni realer than you are. Tuli kwa block tuki spin spin. Tuna mashu kwa yawa sini him him. Zia tu semi jina but nye team. Tuli run up sasa wako kwa wind. Ujui vile ina bad slow. Wani sema ni call mini come show. Mamani vile tubaki na evidence bro. Jose alitua hii game si show. Switch up the flow but don't need deadly. Wako scared wako spear step ya medley. Tuli chest location ilikuwa stealthy. Tuli blend kwa kiza ilikuwa messy. Kila movie just in chezo. Vina wangu ni kudeda tu mikezo. Na ukichoma kuna comeback ya kevo. Awa maops ni easy ni level. Mutoi tunabeat kama pastor na bible. But streets ni jungle na kuna revival. One slip unazipa na title. Musa alijaribu saini rival. Zee, misi wa bluff, misi wa joke. Mini wa truth, mini wa smoke. Mini wa tools, mini wa code. New control block, kama remote. Yo tell dero run all you want. But walls got ears and the streets don't front. Tuli kwa block tuki spin spin. Kuna mashu kwa hewa sini him him. Zia tu semi jina but nye team. Tuli run up sasa wako kwa wind. Ujui vile ina bounce flow. Wali sema ni call mini come show. Mamani vile tubaki na evidence bro. Jose alitua hii game si show.